yanda joni wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta ndero ko e kibaruji men ni. Sukaɓe ni no handi kilne e golle bonɗe fuu nder fi ñaw coronavirus o, ka woni haala ka fedde altem non ni yottini gam barke ñalane ittanane ta sukaɓe gatti golle bonɗe nder leyɗe duniyaru sappo e ɗiɗi lewru juin. Leyɗe ɗi hana leyɗe Sahel noon ni kanƴi ɗo hana hurmiije noon ni leyɗe ɗo ɗo no woni no waɗene kippiteje noon ni fi mo andaka. Yewtere men pindinol hannden yecceta konani dow ko ƴewata hano deenol golloɓe dilloɓe noon ni nder leyɗe Niger ɗum ɗo pelle kawjiɗe filla golloɓe leydi men Niger ɓe kokki laaɓal dow fi o tokkon min on nanal pittol haalaji nder kibaruji men. Non noon ni on jarama denen sukaɓe noon ni taɓe gatti golle bonɗe fuu ɗum ta fillito kaden hoorejo kawjiɗo e fedde durwidore e ta cukaɓe gatti hano golle sembe noon ni na golle bonɗe fuu nder leydi Niger noon ni altem noon ni gam barke ñalane ittanane durwidiggo ta cukaɓe gatti golle bonɗe noon ni ko ittade le e duniyaru noon ni o wino hande wi eni sukaɓe dow ko ƴewata ñaw coronavirus o noon ni hano sukaɓe fi ono memam ɓe delle ko woɗi kanwo laabi joɗɗine ko hisinta sukaɓe ñawgu noon ni e golle bonɗe fuu. Mahamadou Moussa Fantini Jadimi Nafisa Adamu.
La COVID depuis son apparition.
Ñaw coronavirus illagu wangi der leydi Niger waɗan himɓe lasoytato ɓe raɓu ñaw coronavirus gu wari waɗan du fa hande himɓe leydi Niger 4,000 ɓe ñawiri ñaw coronavirus gu. Yettore Allah duro gondu ɗo der leydi Niger nafi, amma ko hiɗa nder sembe haala ka ni woni to ɗum waɗu gollirɗe ɗe accide cukaɓe tan, gam suka fuu mo waɗa duuɓi 13 de yofama no yiilo no wawi natude golle ɗe. Duro bo ni ko fuɗɗa singa kanani dow dangare nayi dewtere narral windane ɗen kan woni hisinde cukaɓe ɓe mardi bondi golle kulƴiniɗe jeenu e golle kaɗaɗe misali iri connol ɓoɗe bonɗe. Cukaɓe golle ɗo nder leydi Niger laabi laamu leydi kaɗay ɗum, gam mo duuɓi 14 fuu wi'ama no wawi golla. Ko hiɗa nder sigila o ni woni saɗormaji ɗikom to hewte sukaɓe.
Kippiteje gatteɗe nder leyɗe Sahel kan wonno waɗe nder leyɗi ɗi hanaɗi Sahel hana hurmiri en noon ni ɗum ɗo hano alarba yaade alkamisa jemma mum noon ni ɓiɓɓe bomɓe gomɓe andak wonɓe jeyi ɓe kippitoy noon ni to sogeji ka folo noon ni soɓɓirde yaade lottugal noon ni ko leydi Côte d'Ivoire noon ni heedugo e keerol hano Burkina e Côte d'Ivoire noon ni ko watta sojeji leydi Côte d'Ivoire kamɓe sappo barowa noon nder hippitere de. Ali Tonka janguinowo mawɗo mo université Bamako noon ni o fantini jaadi min tarnan Fouday Ahmed noon ni e calol nani ko o haali.
Gumpe ɓiɓɓe bomɓe no mbawi ummade nder leydi di jaha kippitowo nder leydi gom na jaha joɗowo nder mayri. Nde en daari du hannden orɗe maɓɓe tawaɗe ley ardengal Iyad Agali na Amadou Kumfa no ɗon no jaajayaade noon. Ndenne ɗum hayɗinaaki hannde wi'e ñannde gom orɗe maɓɓe ɗe no tawe nder leyɗe takkol teku na mbi'en hurmiire. Leydi du nde ni gollal hirñere e rafi potal no tawa caka himɓe politique e ɓiɓɓe leydi ɓen, to kañum ɓuri hoynude natol orɗe bonɗe ɗe nder leydi. No wodi du fa hannde filla foɗu foɗuji caka dinaji. Hannden du ni nde en daari irɗum he bandum olum ɓura tawede nder leyɗe Afrique meɗen ɗe. Ndenne ɗum hayɗinaki wi'e filla ɓiɓɓe bomɓe ɓe no daara leydi Kuduwar.
Blogues Samira o noddama to polisiɓe ɓe gaɗa mum o yara garuwal Kasu noon ni ñande alarba dow fewre de o waɗani Sani Issifu Mahammadou jokkiɗo e hoorejo laamorde hoorejo leydi noon ni haala ka o haali dow Facebook noon ni nder filla hano pinkitaki gonkino gaɗe ministére hawjine e denako leydi noon ni. Ɗuɗal pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi noon ni ɓe kaali dow paddol makko gol noon ni hano fedde indirtene a nesti noon ni international na reporter sans frontières en noni hokkobe habaruji be gala kaddi be kolli hano mette berde mabbe ibe yamado jofol mako der ko yawi sudu habaru kolede niger noni dundo ko ete maison de la presse kando acciaka gada be kolli mette berde mabbe to wakati on don ni be kolli wiide ni tuudi kokkobe habaruji e kokkobe habaruji be kinno ibe gatta hilnare har ko ewata gollal mabbe nyanyugal gal be gatta wakati fu dundo be nanga ko watta ni jofol mako gol tabbintina e gada gollal nyenyal wuro agades ni ko sakiti be tawra e sadar madiyam lobban dam be nawtorto fi gaddo hano horejo yamirobe region mo agades noni wurtini hala yasin do fi o talata hano wittine noni no mohammed anako noni wi himbe wuro agades ni no haja hano maître kib noni ujinagi sappo e joy ko be gonbe kokkedo hano metre kibbe kanje ujinagi sappo e go delle dun yottataako nani ko o fantini jadimin anise karim
il faut 15000 metre kibbe
say metreji kibbe ujinagi sappo e joy tawidu sin campagne kawjide cotton diam metreji kibbe ujinagi sappo e go tan wodi min jami e campagne on wada no watte fu fondi tidde forage diam o fadde pompage biado no watte to da afara on no yehe wade la tido no hebana mosala sador madian tawado do der agades amma gollal majjun no don nyoga min jami sarusi kawjido fi on tokkito golleji din gam hunde non ko suli berde am sanne e jiide andu mo sala majjun no heboyten ginanda mimi de ndara hojje laabi wattude de loctoroje ami kambe hopital gal siter nuuji ndiyam e hebbinde satoji ndiyam gam loctoroje de fu no tawda satoji ndiyam mane campagne sin on ndara toy wawta jomude lawol kokol hopital gol ndiyam ko wattata be dan wari do ko yaawi
kamen beaucoup plus d'eau
horebe kawjibe e filla hano sigila birgi jaman noni ko ete engrais de led niger di be gadi portal mabbe didi e lewru juin witti noni der gallu nyemem ngam be ewtino do sigila o non no horejo plateforme paysan noni led niger o holli wiide ni be fu hano be jardaka e be tefo wanto gomnati on noni ciewa no walirta hano do fi engrais o no wadirte no wodidi de led men niger der hoyirna noni ko watta hano bibbe led nafuro e mun no wodidi jibbo banya o fantini jadibe Moussa Hassan et Tielalol
les organisations de production
pelle remobe den gollidobe en birgir tuba ko bi tedi engrais de kambe saru siji gonde jonde hore mu gaddoji birgir engrais de min fu kawri a wadde dimma bayle de gomnanti adi wadude illu antode december 2019 saru siji gonde jonde ko mu poddi waddande gomnanti birgiri engrais min kaldi e pelle mballoje de e wide dimma birgiri ndi min jidi dinim min jidi e gomnanti du gondo no wada yenugol engrais on kan yebe do itte do hembre fu no gayi e jenay dum wadi ko saru siji gonde jonde ko mun e pelle kawjide demobe de region de min fu min kawri e wadde dimmaum yaade gomnanti jamde dum yewto lawo lamu kawjingol kawral arzuku gollirtengol e wallude saru siji gonde jonde hore mun din keba ummo gam bibbe wuro nafirte e mun tawe rafi kajara nyamdo durwidama e mun
der département modo koro region maradi nyaw patte nangi himbe kewbe nonni kan waddi horebe gadi hano cendol arkilla nonni to lokotorojo mawdo lokotoro den enusa gonda o wi neddo fu hokkama arkilla nonni ko handi naforo e mon nonni delli no handi himbe ni nawtorake e arkillaaji di nani ko Adamu Umar waddani min
jiya muka hora
kenga nomi puddi jeddol arkillaaji gol wona duude departement ji region marad fu non dum wada chagal de lasi bo ajewa ko der departement mo d'accord on jonte pabbe buri torrude nimbe wari nimbe sanne sukabe fotorbe e mawbe dum sabbi bini el der hawrinde wadande do der nyamey programme pali sigila kawjido durudol e jonte pabbe on wi ko departement mo d'accord no hani wallitire arkillaaji do ko yaawi amma dum fodna hakkiloji nimbe ko min lasi baka e ndarde ko duudal nimbe hokkabe arkillaaji be wona non nawtoroite e majjuno gere yatana watto hadi der jeeli nane der kali jeje mudum mido watta dane du e nimbe neddo fu matudo wulwula sanne e bandum doggira lokotoroje gam do dakoro mi de ngoji sadorma yi jam ko wattanta nyawbe
anande ko non masalaji
ministre hawjini e cellal bibbe leedi ni andini kenga sappo e goo lewru juin der himbe warangi e goo ciewabe nonni baagoto hebi daka e nyaw coronavirus de leedi men niger di non nondo baagoto maaya ko wattani himbe kema jena e chapan e jetti e nayi kan hebi da e nyaw coronavirus de leedi men niger der himbe ujinaaje joyi e hermi e chapan e jetti e goo ciewabe warangi e goo kambe gonno nyawte himbe kema jittito e chapan e jetti e jitati janditi koti wuro ngada mon do hano himbe chapan e jeego e joy kambe mayi de leedi men niger di non ni no ministere on andini der siri men ko halta do filla yidde sokabe ummatore noni be leedi niger nani seda mo kadir sulay mo dubi sappo e jetti goddo nyemay fantini jadimin abdul mumuni ali nyalli
ndem kadir sulay dubi an sappo e jetti so gorko e jito rebbo dubu lasu wakkati hakkilo suka gorko warti ne wakkati neddo hanti jande mu hebi bakmu yayi university wa jogago deku wa jogago ashramu neddo wadi lawu wa sodango hore mu dum siji lawu hota jam goddo
hala suka ummatore sigila nomo istiyo kalangu banniraw e ko he umami ya don tamilo ananal habar onna to dunno iri habar oyeno nyogungu woni wore himbe dalle yasi fu gu yottoke daggarime ha ya don hal do coronavirus no e mana men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu aha hokam be dar do majjum lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu neddo lota juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de a golliri tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lote yere modon to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to nayo anta ko galbiyan kenan
banniraw mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol ma
e gonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi niji
yotr men pindinol hande yeccata kona de leede kewde gollobe dillobe gala der dena ko nonni leydi men niger di no hen fimo fedde mawne hawjini e gollobe leydi niger nonni woytorake e mun nonni de leydi niger Moussa Adamu goto der fedde CNT nonni fantini jadimin Olivier
e travailleurs migrants
gollobe dille wambe kanni woni neddo fulati do dilloido leydi mum na ngendi mum na nokkure mum wari jodaade nokkure wonde gam batte golla ibe ngodi hakkeji mabbe non non du konde be ngodi dolle mabbe ko be kaande be ngada tabin tingul lawol goldo do fi mabbe o kanyo yaato hokko sembe ko watto ko tabe hakkeji en tabita fa woda fa hande do micintina fi dillo wambe ko e mudun en
rapport a la situation des travailleurs migrants
deni hannende odon tewta lawol gol tabintine tam wonko gidon ko jacci henna
ce qui se passe
leede kewde yewtinaaki lawol gol tabintinaygo sabu leeden endan no wodi kulle latiide ko wonno watta na ko lati wajibi accita dum sen tabintini lawol gol no tilsina du kondan leeden endan goni hadude gollinol dilla wambe ben endan ko tokkay lawol dabel majjun dawtanaade hakkeji mabbe kambe dilla wambe endan e accude be be jodo be ngada golle den hokkude be lawol fara tewtol golle fu yerno bibbe wurobe tewtirtuni endan ko wala hono subade wiide odo bi wurna odo beero non endan no tawa der majju
l'exemple pour dire que non parce que les migrants on peut pas lui donner le travail etc non
denila ol goltabintinama dume won nafaka ko waddanta leydi niger kanjum e gouvernement leydi niger
je ne doute pas de la capacité
mi wala fu sikka e do leydi niger no wodi sembe e bawde ko tabintinto lawol gol endam laabi tokketedi gam batte goltabintine no kewi sanne dun saabi dun yaata wadde be yirdini nafa ko dum waani nafude leydi Niger leydi heban e do fi ko dar to hakkeji bibbe adamaabe dawtanaade dum fa sife e der majjum sabu kambe golle mabbe ko e mabbe be darakina darbe hakkeji gollal dum wad ko minen daranibe do fi yitugol hakkeji bibbe adamaabe minin durwa wat ko tawe laawo gol endan tabintinaama e leydi ndi heba gollobe dillo wambe endan njiita hakkeji mudun en gam wana joomu sabu dillo wi leydi mu en wari hodi e leydi godon watta ko hakkeji mun yaabe ko dum metterni woni leede kewde tabintinaangol sengol tabintinaama dum hokkan dillo wambe du heba kaindu gollitirga gal tigoto do mudun tewtude yiita hakkeji mudun en gonga non dum don jaati hadi leede kewde tabintinde
dire ki fait hésiter un peu certains états africains mais pour nous ce n'est pas une raison pour ne pas ratifier cette convention
do habaruji din kanti saybi en ni kirtanta jam hirti